kwake yeye hautoti mumuradi unitenganisha nae nitaishi nae hadi Mola atuitikie wambiana mafisadi roho zenu ziwatoe macho yenu ya husudi yasilenge kwake yeye hautoti mumuradi unitenganisha nae nitaishi nae hadi Mola atuitikie Thank you.
bidhaa ya mtoto.